Guess who's back? Back again. She's back. Tell a friend. Guess who's back?
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu.
Make it goosh, goosh, make it jen. Zimani cat, cat, zimani fly.
Naske ya harufo ya.
Kuku, kuku, manga, manga. Turi.
You know who it is. The DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over him. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. P-I-L-L-A. Follow on Instagram and Twitter at DJ Pila.
Super kwa get, anadai java the debt, ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai java the debt, ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai java the debt, ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai java the debt, ninadai kumarinet. Inaeza waka sana, ching ching tuki si. Inaeza waka sana, inaeza waka sana. Tukisonga tangu chana. Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu chana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idame. Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu chana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idame. Tunasonga na
idame.
Town ana maida. Inawaka na
idame.
Amebeba mabila. How you doing, Aisha? That the way you love the way you
feel. Oya, kina putu mahali yake, mahali yake. Mahali ya wali ya. Kama siku mtani basi nipate kwenye ba. Kwetu hewa stika ili puliza niba. Kachumbari chapa kombia smoki ndani ya ban. Kisha moshi mbili niko airem kala kaniban. Digi digi dam julu black utadak. Brush na mangoko wana behave kama duck. Brush sayanja uneza susi tumuda. Sasi tingisha tingisha maholo lilo. We muderu moborino. Mogi kimonyoski mpaka maalbino. Kaki paka makeup kana kam latino.
Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu chana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha. Tunasonga na idha. Town ana maidha. Inawaka na idha. Amebeba mabila.
Alright, shashina bad. Chesana nare majama. Shashina bad. Chesana rada majama. Shashina bad. Chesana nare majama. Shashina bad. Chesana rada majama. Songa na idhani mkala. Na wakanyaga kanyaga na akala. Wee ni kipara na unapara. Tumeoga na unanuka tara. Wana spreadsheet na Excel. Positive vibe ndo katel. Only the few ananitet. Mfuko mandovu na jiset. Blacks, chaba na kiteg.
Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu chana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha. Tunasonga na idha. Town ana maidha. Inawaka na idha. Amebeba mabila.
Badman. Nimelani na kibeng na masani ya mbele. Wacha tukaende. Zikatekate sana pia nanga tusongeze. Wesi mzembe, baby we ni wembe. Umeivisha sana kanipandisi ya nyege. Batisha, kasonge sana limbe mia pana kingiza. Usisonge ni kitema bado nitabambisha. Kikiban maida, mashisha, sasita. Randa masista.
Wee musichana bado jasna bahali yako.
Bumburusha, bumburusha sianda, bumburusha. Bumburusha sianda, bumburusha. Kisonga na idha, bumburusha.
DJ Pila in the mix.
Akakamuna nikamali ya umaliba. Nikamali shaman. Nikangale au shashaman. Akakanguna nikamale au maremare. Nikamale au maremare. Akakanguna nikangale au shashaman. Nikangale au shashaman.
Mami weni mali siyo maremare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nishamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Yekemon
Shafashi na mbosho.
Yekemon
Nyedete kigosho.
Yekemon
Karedi la shoro.
Yekemon Yekemon.
Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikamale yao shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako majan madawa wana shashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati. Sare staki na umahita kula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski. Nani bush ina banshina ili ya Moses.
Yekemon
Shafashi na mbosho.
Yekemon
Nyedete kigosho.
Yekemon
Karedi la shoro.
Yekemon Yekemon.
Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Niulize kana kavi ne kana kakwa picha. Au toto ni mafilter. Na nikitoke nako katoto katachachisha. Au tabidi meka ficha. Kaneza pika chapo na vyombo safisha. Au form sake ni mapiza. Kila saa baby can we take a picture. Au katachoreshwa giza. Akoka kitu mina kata mani. Lakini kitu nao inataka mani. Aki ya nani but itoto mali. So mi aki ya nani. So itoto mali.
Kamale yao mare mare. Kamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare. Kamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikamale yao shashamane.
DJ Pila in the mix. Follow on Instagram and Twitter at DJ Pila.
Choro, 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 choro. choro, 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 jara, choro. Never leave me when I need you by my side. Oh, waja soko. When you can, oh, then you can. Oh, waja soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time. Yeah, 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 yeah. Every night she says she just wanna climb on it. See her skin smooth with deep design on it. Wow, wine. Baby girl, I know you wanna deep ride on it. Every night she says she just wanna climb on it. See her skin smooth with deep design on it. Wow, jodo, I'ma jodo one time. I saw you there, come on, I'ma jodo two times. Two times, two times. So, I'ma jodo one time.
Now, one time. Now, hear this.
Don't go, I'm kutain. Let us on my number, I'm vutain. Come on, in yama, I'm wakain. Unafanya ni nabaki, I'm zubain.
I say tonight we are dunda.
Dundain.
I say my girl we are dunda.
Dundain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
Dundain.
I say tonight we are dunda.
Dundain.
I say my girl we are dunda.
Dundain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Oh yeah.
Dundain.
Manabata, vipi na unajana, muli kulabata, kepo chenyu kwa hata, kisa potea sasa mwakipata pata, mwakipata pata. Mabiti na mabona muweshi mundowa, muweshi mundowa, wana unekona wake muweshi mundowa, muweshi mundowa. Mabiti na mabona muweshi mundowa, muweshi mundowa, wana unekona wake muweshi mundowa. Mweshimu ndoa, Mola aliweka ndoa, ni ya wawili. Bwana na bibi, akaweka mikakati, mambo ikawa shwari. Lakini wanadamu wakageuza chori, majina matamu, kama baby baby. Swiri swiri, ani ani, siku wize patikali. Wakati Molo wana muluweka promise, mele ya mashahidi na kasisi mukakiri. Edi baby I want you, baby I need you, baby I love you. Lakini wote leo mumekuwa makafiri, mara sukari nami, mara sukari daddy. Hakuna pendi la badi. Na mabwana muheshimu ndoa, muheshimu ndoa, wana unekona wake muheshimu ndoa, muheshimu ndoa. Mabibi na mabwana muheshimu ndoa, muheshimu ndoa, wana unekona wake muheshimu ndoa.
One turn, niku nambe lame, one turn, niku kembe kembe.
Chunga sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi, 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 Doremi. Kama Doremi, 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 Doremi. Ah, eh, E-O-U. Bida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insi ya kanipea panu ati niyoshe staff room. Jahidi ndo itaeza koro sikios na pema. Alafu afika mechi seke kitnong kwa meza. Kenja ni mabaji basi kelele sitaki.
fimbo jo mzindo hata itushei kwa kaji vile ngome na chuna wache songe karuma moshi ndani ya medula kasi fila sauna kani ganji misi nasi ndakuteka tuna luga kani sura we huna jo misi jali ndakukumba tingiza yotako dogo dogo na doido landia tingekeja ndakuingiza tana diro brida utero wa kenyamu na mastingo yoni nyonya sana menigoza big stingo chiva sana hapa utatekwa mami si atina chocho utatekwa utati goma noma nite bazenga dadi naifanya vi easy rahisi nani easy kama dore mi dore mi dore mi dore mi easy kama dore mi dore mi dore mi dore mi
nilianza kiwa class 2 nilianza kutumia madre F2 pigia jetli pigia Jackie Chan bana wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana wacha ni kulambe lambe wacha ni kukembe kembe Alejandro Morio Anzenza mana kwanza nito wakutu ndani ya vera 69 missionary na whichever whatever however and whenever mini fisi na surumi ata kilema ngwati na icheki ndani ya cinema najua safety zako za kalenda
Now hear this.
Chuma sana hapo kateka mami
Kipamba sana mazopo
ni mwati Mangoma numa ni debatu wanita na di Kifanyi vihizi rapazi na di Kika madure
Kipamba sana mazopo ni mwati
DJ Pima in the mix.
Sai tunasele mashida ni kutoka Pusha juju, ey mini taokota Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Buzz kubuff, mina chief kif tu Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu Wakidance ni matembe juu Na manyonyozi gosete za kigwava tu Nibarenga kikamu ni ma 6-inch chu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Tanova haswa, wairimu wanja fida Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwese dakar Wananita ras kwa sababu mihuban Wakiwasha dust, unasetika pedi Ukinipa bam, tutakula rumba ham Na cheddar ziki Kami tabaki dunda Nitakemba, nitashika, nitafinya Makajaba kakishika toa nguo Wacha hizo
Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Walisema sisi ndio mwangaza
Tumengaa
Acha katambe, katambe
Sana
Songi yangu nimejipina dekutoa loki Cheki yule pale, pale Akiweza si unajua vile si ufanya Acha katambe, katambe Baby girl, we inama nionesho lichopeo Siku mingi nimedai kuko Lakini sijapata chance ya kuko Acha nizame, nizame
Wapi
Washa ziwake, ziwake Acha zibambi, tubambu
Dance, dance na baby ukichoka Wacha niko direct ukikata kakota Sai tunasele mashida ni kutoka Pusha juju, ey mini takota Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Ja 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 ja
Nikupe kila kitu mchana kwa siku tufanye mavitu baby mavitu kupe kila kitu mchana kwa siku tufanye mavitu baby vitu baby
sata kislong na po wine
jaja yo put jaja Jaja,
you're
with the judge.
No, no, no.
Jaja, you're with the judge.
No, no.
Jaja, you're with the judge. Jaja, you're with the judge.
Jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja.
I hope you know say this you could say where you got it for back if they make me the quick 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 baby quick 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 come to back your ese nese nese some in dani narungu come ready kipepepe kipepepe ooh la 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 your body fine no me you want you blow my mind ooh la 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 I don't wanna waste your time so please be nice so make your mind ooh la 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 kissing in the rainfall from the morning till the night ooh la 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 kupe kila kitu oh baby mchana kwa siku oh baby tufanye mafitu baby mafitu kupe kila kitu oh baby chana posi o baby tufanye mavito baby vito baby
sitaki sana po wine jaja yo put the jaja jaja yo put the jaja
no no no
jaja yo put the jaja
no no
jaja yo put the jaja baby jaja yo put the jaja jaja yo put the jaja jaja yo put the jaja.
Ala, wani wani yo so kidomo ala, kushani lete atu mudomo ala, nili kuteka kimangoto na thani ni vajo, kumbe nili okota pop.
Kama ujasika mtu, wana ule uka
peleka lari. Chaniyo.
Alkapolo se orona beat.
Wani wani yo so kidomo ala, kushani lete atu mudomo ala, nili kuteka kimangoto na thani ni vajo, kumbe nili okota poko. Akili lia wembe selipenda dudu akadra istati ya patiwe mudu akana lia kutu ya patiwe mudu
sasa ex chaniyo akisalti ya kubwana adi unimaliza ikiza ibiza mama mapiza balidi ya priza tuna majira napunya tu sasa akikara kuingiza sigo plani kwenye miujiza suna penda Tony kani sina Tony kani sina
basi cheza na dudu cheza na dudu na dudu lesi mifika pasi cheza na dudu pigwa marungu baby kula marungu mime paka ni kukembe mama kuna vile unanipa tamaa wacha nishike jegi yako kwa maa mtainyonya tukifika kubaa
niko na mamili itaki na mili waka mkutach mwili na wapewe mbili nikicheki madem na geuka mikafiri sisiri no surrender mi albashiri msupa soba na minko maji achangu busengoda pia kue maji ashala liye shoulder nipiga rosafi mkono ndani ya troza rungu shaji chaji kwamba na umbanga kanabi lakini nikipewa na ipiga kama G kawa toto tunaisabu ABC msupa taki songa amekuma tu kwa D
basi cheza na dudu cheza na dudu baby cheza na dudu place imefika basi cheza na dudu pigwa marungu baby kula marungu
wika mwisho nilipigia niko inangi nataki ya pungi vimitulia zoi pangu imefogoza makina iku kidale zoi daru kachiko za bojongo itabakini wa ulambe lirikali mutil na domani na bakoza mitari mbuzi tuwa ndani nani na doboza fogoza na karaims kimikali ndo mana nasikia nika niko beach kwa bahari napenda keki joki jicho chana gashi
jimula siku nasikia galas mojo mini parki kakakuti
na pati na pati ndo manu nasikia nitari zangu ni posh posh basi cheza na dudu cheza na dudu baby cheza na dudu blessi mifika pasi cheza na dudu pikwa marungu baby kula marungu pikwa marungu baby kula
marungu. Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Nakuona pale hapo kando ya Champs-Élysées, ukipesa na kamini none of my business. And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya on your worst behavior. Susanna Van
loves you, yeah. Mm-hmm.
majaliwa, ila wengi walinyimwa tabia. Na shepu kabarikiwa, mwanamume hisia. Pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia. Na pesa kabarikiwa, na kuona pesi hapo Rio de Janeiro, eh. Ukiongeze wanywele senje, nano mabizi ndege. And I see you in China with the latest in Sarina, shaking what your doctor gave ya on your worst behavior. Susana Bande,
sikukucha mina dua. Aisenja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Ife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja nakosa usingizi sikukucha mina dua. Aisenja kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Tukipendana Kiromeo na Julia. Ai Senje Bande,
Senje. Hello, hello, hello,
hello, hello.
If you got to hear this song,
Senje, come on.
Somebody loves you,
oh.
Senje, hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Sita na madole makada shankati sako jale mkuri na wenuzi atishada.
Kaina washa na chapa micha ras, kauna daro kunyuma anza mwanz, kauna osha vyombo za mitambo, juu ya kutu na teka mto iyo kambo. Eni poko na mepiga nduru, hapa kuna run moja menikaze ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu, mapunyetu ni fodhali usijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku, kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza zama ndani otero, duf duf na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero, tani uwa. Dizen mkori na kiwa jaba, kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka, uku ere lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora, natuwa juka sita na ma. Makada shankati swako ja, mkori na wenu za kishada. Kidole mkori na wenu za kishada.
Niko haya na sizi meyongwai, hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae. Ikuseke neza washa tiringaye. Ani chafi ni mtaro yani dark inside. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kaka leta nare, nilipue jaba. Azikishika sana, natema kawada. Itinge kike, itinge titikika. Itinge titike, itinge
kiwa jaba, kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka, uku ere lolo tailamba.
Nini kus kama saba mora, hatu wajoka sita na ma. Makata shankati swako ja, mkuri na wenuza kishada.
DJ Pila in the mix.
Manga, 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 manga
kiri mshachanga. And kuna mbuki yangu nkute kwa mta. Tukuteza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala na siku saba. Nguze tujafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sisi ni mbwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juan kwa masi. Nakemba wambo shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina maki. Nakata best William Luso na kisi. Chobo wa kasongesho. Biki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Uchengwangwa kwa grao.
Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sindi wale manga, amanga amo. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sindi
diwa murenga nika ni meme za tongs. Na leo katashika tu bila jing jongs. Na ring ni kuredi tukamere kiwa on. Na homo ngeuza po kando wale gize tongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhatu. Mangoi mingi mingi kido mkoko dhatu. Misina kili mita mea hadi wale mate. Mi mwaga kachizi sipanguzi ndo ulambe. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake. Leo si die beef sapa na kula sistake. Na bini shama da kili tende tukakati.
Sini wale manga, sini wale manga, amanga amo. Sini wale manga, amanga amo. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sini wale manga, amanga amo. Sini wale manga, amanga amo. Sini wale manga, amanga amo. Sisi ni mbwana zama bibi zao.
DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him. Playing all the hits that your girlfriend wants to hear. Sure of the mega DJ Pila. Now hear this.
When you come to my city, ask who are gonna king. Baby, come, you wanna meet the king and the queen. Phenomenal and kaka empire. We came here to school and to mentor ya. When we enter ya, we are on change.
Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Yeah, we check the top as a money. Tunataka na dhani. Ningi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Eh, yate. Kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Eh, yate. Kwandane, na baki ndane kwandane.
Hey, tuna step na ti na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piando. Mpambia fande mbele tuki songa.
Me kucheki toka zamane. Tuna taka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwandane. Eh, yate, kwandane, na baki ndane, kwandane. Eh, yate, kwandane, na baki ndane, kwandane.
Neza isha, kwevo itisha. Tukiwashe, kikichatisha. Kuguza, tuwezi ibisha. Bebisha, unanimaliza. Masha rungu, lonchizishe. Napenda umbo, na kufurisha. Mezi tisa, endopimishe. Kushibishwa, kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamane. Tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane, kwa ndane. Eh, yate. Kwandane, na baki ndane, kwandane, eh, yate. Kwandane, na baki ndane, kwandane.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kauke kwa fudhi. Na
cha shimoneze kwangu mi kujitepa dia kilis to me ina maona mbosa kumi
now hear this
kujitepa dia kilis to me
me kucheki toka zomare tuna chaka na kani mindi munga kama daktari na baki nane kwa nane ade kwa nane na baki nane kwa nane ade kwa nane na baki nane kwa nane
buzz, big man buzz
ni say last night
nadia
Chibobo wangu, mhodari wangu Chibobo wangu, mhodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutex banda ndolepua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi, ata kulika jana Ata ulize mi, siwezi kukukana Ulinipenda vile tukimanga chapodondo Wakati sinado nikibishana na kamongo Tani ukipita na maboy, wana dance Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi ni kubebe tuka begani Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi ni kubebe tuka begani
Kurugu shukara kasha kuru kukungkung Tendila koli meniko mika kudu Nimenishika nine sama tumasudu Karibia chapdono nipige mabudu Zungushie wendon, zungushie we Zungushie wendon, zungushie we Zungushie wendon, zungushie we Zungushie wendon, zungushie we Ntekenye na wendon, tekenye reke Ntekenye na wendon, tekenye reke Ntekenye na wendon, tekenye reke Ntekenye na wendon, tekenye reke
I want you boy with the ghetto loving It's my dear that you say you be wanting Nita Kenya, nita Kenya Oh no, I don't need a check You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey
Nika holy holy, toto nika holy Nika doli doli toto nika doli Nimechizi with the love situezi Niko stanje kulipoti juu ya wizi Moyo wangu ukangawa na mizizi Penzi langu ukalipa na mandazi Kedi night ni kupenda tukichizi Kukufota fota tu kama mbuzi Vato zako sweet baby za ningora Kuna venye wacha chisha kakangora Ukifika kwenye kwa wana rara
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Penzi lako lime niko mika Shikandine sama tumasudu Karibia chapdono nipige mabudu Zungushie wendon, zungushie we Zungushie wendon, zungushie we Zungushie wendon, zungushie we Zungushie wendon, zungushie we Tekenye na wendon, tekenye reka Tekenye na wendon, tekenye reka Tekenye na wendon, tekenye reka Tekenye na wendon, tekenye
reka Kani bosho domodo Ae, nyonya Pianga, sanga, banga Ae
Nyongi mina tasti ya makali na magura za bobo Na wachanganya kilami na kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Chesti bobo, rasdi kitamu kilolo Weni pate makene na nikichomo adikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta Ningori na waroga nikidandi ya chopo Manukatu timba spoti na wapigi ya topa Check it, naficha ngori daba sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba aluse
Kanukosho domodo Banga, banga, ai, nyonya, jip
sisi, watch us in horror. Big kings wanna be sisi, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting, G-strings, clink, clit, titi, nyonya. Ring, ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo kisi, steam, maturusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya, paka pongi kama sikai na homa.
Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, jiti kisting jing big G, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya, namnyunyuzia maji, namnyunyuzia maji, kakunji, kaminyunji, nyonyo tiki stick iku steady, miamo abuju buju, nimsom nampea majuju, alua tam nambeba juju, mini donkey Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze, stimulate kaende kaende, cheze katambe, mizuka zipande, niku ready jo, lazima ilambwe, junili nyonya ya mami, na before
now, kuminyonyo na daddy. Now hear this.
Nani,
DJ Pila in the mix. Follow on Instagram and Twitter at DJ Pila.
Let me turn my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. Let me turn you make you suck my bones. Yeah. Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and. Yeah. Let me make you turn your bones suck my balls like a thing. Make me talk it's a tough like a wall. You pretty girl is a. Yeah. Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl is a. Yeah. Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down a tall. Hey. Tell your body good and it a mad me. Hey, fit for me, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You can not appeal a. You can not appeal a. You can not appeal a. You can not appeal a.
Mingi na nyagoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. La memboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dundusa. Pali downtown na na dundusa. Pali down kudundusa.
Wenye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na benda fanya na feel kama veteran. New die, new die, new penda na benda. New penda na benda. New penda na benda. New penda na benda. New penda na benda.
Iko kidali yo shamba na tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayengu na riengu. Nazi tunagama chengi kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Anyo wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Benda fanya na feel kama veteran. New die, new die, new penda na benda. New penda na benda. New penda na benda. New penda na benda. New penda na benda.
Kambulu, luku, washa kindukulu.
Oh my god, now, hear this.
Kambulu, luku, washa kindukulu. Kambulu, luku, washa kindukulu. Olu luku 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 washa kindukulu. Olu luku
washa kindukulu. Shekun kalisi ya sanga, yani swajata. Mama, wangu boyo, utaupeleka puta.
Anja kukosa,
senyora mi amor, my mama si.
si kuti kuti Madri titriti Kamijazia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madri titriti Speedy mia misi fungi peki Tuki chiki chiki Uwe mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
Uwe mama
Pepete, ipepe
Pepete ukichutama
Pepete, pepete, pepete
Kenyangu, kenyangu ya Pepete, pepete,
pepete
Pepete, pepete Pepete, pepete,
pepete
Pepete, pepete
Kakufikisha inapotaka Kasi ongeza machonjo Leo taratibu misi nagaraka Mpaka machogo I love the way karibu wa midadi
You got me chani, oh, oh, oh
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandigo ndingo, oh, oh, oh
Niko gelika msumari
Kwa nyundo ya kumeo, oh, oh, oh
Nisukushika usukani
Katoto
visi kuti kuti
Ale
Madri titriti Kameja siya katikati
Ale
Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale
Madri titriti Speedy mia misi fungi peki
Ale
Tuki chiki chiki Hey mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
Hey mama
Pepete
Pepete ukichutama
Pepete Pepete
Kenyangu, kenyangu ya Pepete, pepete
Pepete
Pepete, pepete Pepete, pepete Pepete, pepete
Akatika, katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika, katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika, katika na ingo manoma Pepete Naingo manoma Akatika katika naingo manoma
Pia mayo, wakilalisha makula ni wo Bezi ni vela na ngem ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalungo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalungo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalungo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalungo Siko peini kupeleke na rada Ita mangeos niwonyeshe nani baba Tutondeisi anapenda miti mama Fika masai ndio itishe kukumanga Kwanya kweli nikuonyeshe vifa Kupia tosheke yo vile nafa Namba nane achore figa Na ako truba na sima giza Leo sijaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akitekwa moro iza Asikicha akunda shika pizza Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombo sandu tucheze kalongo Ita makula ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Macho zako jo, zinani mada Na nikivua jo, utaitaka Sio siri jo, nakutaka Siko honi jo, lakini naitaka Ruka ruka kwenye bezu, ngusha haga
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Ita makula ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
abracadabra nimekama kimagician. Panganga mingi ya chieni politician. Njure overloaded kama nisa. Nakana nyesho za makali dusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu jimba yuki tuwezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango. Siko jolea wale vicho na tuwezi tishika. Eziki nipopote uliza kina kata. Lina mapidi wa supply goddess tenje sita. Ifatilio kijifanya wa mlambis. Na nyuta juwa mbona kampuni ya kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Itama kwila ndo tucheze kalongo. Itama chura ndo tucheze kalongo.
Yo story cha baba, cha mama, jama ngeusa wanapenda kalongo. Yo story cha baba, cha mama, siatoi wanapenda kalongo. Yo story cha baba, cha mama, jama odi wanapenda kalongo. Yo story cha baba, cha mama,
minima ngana kupea bole na kutoka. Unalipa ngana mafake base na mohoka. Sipa abale katujue kumedhoka. Sikesa saa best place yenye nimetoka. Kerizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombido. Esko kukoriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo ta, wakerizo.
Niki kush kush, Mary Jane. Benye kina bom bom dani brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kene change. Jicho nyanya na bado twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza halirunda. Zile kunki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chazea tona tona dole. Shika kungi ndo uchorea kwa vengole. Ita totondo akujie singo donye. Kana shada akujie enjo kingoe. Nimperungu adia chachishe nandole. Masoti zako kwa bedi kwanzo kini pepeta. Nikurugia turi vile miurugia githinga. Nikio ya muna uliza
Wake hizo wanda woni ita nikiwa ombido. Esko kukoriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wake hizo ta, wake hizo. Wake hizo ta, wake hizo.
Zima ni cut cut, zima ni fly. Na cheki sky sky vila niko hot. Say last competition ni medal. Say last tuko fiti wa life. Moshi ever utadha ni mini huka. Moshi ever utadha ni mtalipuka. Lego lezi weko duka. Masiva ni memada yani mini mekafunga.
Pili pili, really? Chili chili. Pewa nduma, what a lilish. Willy willy, DJ cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Unga ngano kanda mpangwa kando. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kando, pepe wisha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wa sample. Pizo de shiko, ita shiro de niki. Sanif, wana, kashif, vipi, arif. Jua, kali sana izi era itabidi umeita kalif. Eight-time pizza of the dawn, number nine.
Now, hear this.
Wakai, ri, do. Wakai, ri, do.
Yeah.
Safi and change, change. Kitu safi and change.
Instagram and Twitter at DJ
Kukafunga misifikishi fote Ukija sisa nipata best church yeah. Inadea mala die die Kuandai kwa nini tunavai vai Mangwai nana kutu nyege full full Walai operate kuchafua Iko nini my guy
Sidai tuka haba sidai waku kinda Nadai tuka moja kazuri ntakalinda Na wanda niko bukla vismart na wawinda Na bado tutalanta kimswad mina imba Waliona na omoka wakaanza kukachuki Jura pinga tumaluku lakini sipigi suti Nateka dempi yako maere na kula pusi Alafu badeng nakapangia harusi
Wati yaji round this pigwa ndole Kialisi ziteka na kwa choche Chafuwa sin tukifika na nikuote Toka east west north hadi south Kote kuote, kote kuote China bigi wotambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafuwa sin tukifika kote kuote Kote kuote, kote kuote China bigi wotambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafuwa sin tukifika kote kuote
Soko soso, soso Watabunga ngoso, soso, soso Zile za orosho, shosho Kunani, iko kwa soko Ina mali, neseti kwa mbosho From ya kanjing, juta oniko kanjing Mina Kiting jidawa iko kwa jing Seti kitil ndi uwashetu kisin
How are you sir?
Ndi uwashetu kwa sin
Kwa daru mindo chopi na mindo wanakopi Mistari wanatema buda sahi hazidoshi Wasupa wao wote wote na wapika toshi Masingo zote zote aditowe moshi Mito kaga kayole na siju kupika hodi Nipadia po masimba jaba beska no narodi Na mbogi na shia wakofu na jehova wanyonye Choche na kakone mandole
Kuchi ya jira mdis kibwa nole Kialisi ziteka na kwa choche Chafuwa sin tuki Kanani kuote, toka east west north hadi south east. Kote kuote, kote kuote, tuna bigi wakamua kote kuote, kote kuote, kote kuote, chafuwa sinu kufika kote kuote, kote kuote, kote kuote, tuna bigi wakamua kote kuote, kote kuote, kote kuote, chafuwa sinu.
Nitafika apo boy Sina holy spirit unilikulanga joy Wenilele ama vajona kerere Peke ama chupa ya shere Chege ama muangi ananyege Mwewe ama kuku joni mwere Zako azishiki adiwekewe mchele Supa na kuindogo na mbele bubuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuindogo na mbele bubuzela
Naro wigu no tumeleta madhina
Kumba mkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mkeka
Lakini na ingunza Shada zibani kakeja na iguza Tiwa ndole jikune ni kama funza Nempo kovaja kuna kitu tanifunza
Legeza kitanda ni jeneza Kuto ni saf kitanda toweza Singo kipando
hapo utameza. Uko wet kongo ni nateleza.
Kiza zeze hapo buda nitacheza. Chapa ilale ex wako ni kalesa. Yako sinyoka unajua ikolesa. Ni atom wakuna venye buda utatesa. Supa na kindogo na mbele bubuzela.
Nina igwa mani wege theta sokera.
Supa na kindogo na mbele bubuzela.
Naro wigu no tumeleta madhena.
Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba. Nda mkemba. Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba.
Nodi mudhi doka na goma. Nadina fagile hege shika. Nadina wadida ikiria irimane. Maridadi matarabira. Moshi za mavela hapa ziu nukanga. Kete paza meru hapa ziu rarukanga. Katise tituri hapa siu chimbana. Ngarra Nagifiriganya Shada za kwetu vuto taitana. Jaba ya Meru gomba ni za China. Pedipede mjina ni wanaina. Na waizo mandefi njuri zile kwama.
Supa na kindogo na mbele bubuzela.
Nina igwa mani wege theta sokera.
Supa na kindogo na mbele bubuzela.
Kara wikulo tumeleta madhena.
Kwa mkemba. Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba.
Barara na basi bide kubone sikara kubwe gata na bubu dikade bamba tanga banji na manyati nawe banja bakugamba kaba kusara kabo mbusa chanja ule chiche bansi ngako mbusa nari manyito joku weda kwenye weda kwa nima nenda bamba tomfute nako na yenga wacho karuwa karu ya mintu kocho mkusika elio nze kuraga nyizo chukenga tose kuka yewe ya tangi koku tagara tagara nenti amo mutima nesi veno te kube nyoka
mbusa 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 mbusa.
Niko romantic kama vya Titanic. Niko romantic kama vya Titanic. Usipani tuleta kuwa maji. Niko romantic kama vya Titanic. Usipani tuleta kuwa
maji. Fresh kama kiu kamba dudu kama kawa.
Fresh kama kiu kamba dudu kama kawa.
DJ Pila in the mix. Follow on Instagram and Twitter at DJ Pila.
Switch production.
Bandia siyega na iye. Bandia, bandia tende iko iye. Bend over, bila uoga. Chini ya duve military mini soja. Unapenda yogurt ama soda. Niko na nguvu kafa rasi sisi choka.
Kama pa baby girl usha ni bamba. Kanza pa baby girl tutachapa. Kama pa baby girl usha ni bamba. Kanza pa baby girl tutachapa.
Makudiro, kimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro, fungua ama tengi ya nadiro. Makudiro, kimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro,
over leo tumafaya ndio mini come over now tenje yangu ni lea over over bro usini text what a minute takuhala tu send me airtime later ama talk to yeah. Umeni dare sana manu nanitaka tu umezoea kula vitu ndogo ndogo tu wasiomboya niko hapa I am hoping tu nasikia unapenda row taki dem taro taki kitu kingia ndani inaogelea misio karo misiki na wambo sisi na mashiro sati ndaza ongea niko na flash hapa nyuma iko bounce yeah. Jo niko na west ingine noma iko flexible yeah. Yangu si plastic sajari ni natural na mini mkali ndio mana na play natural I mean virtual yeah. Mini antisocial okay. Wende unataka
Makubiro Kimoro biro nyako sile ifo Makubiro Kumbua ama tingia na iro Makubiro Kimoro biro nyako sile ifo Makubiro
I know you want me to Baby gonna fall when you're lonely yeah. You see you think you know me But you don't even know nothing about me yeah. You see my thick thighs Lost when you look into my brown eyes You see my lips always commit you Switch sides You never know the devil in a disguise So why don't you stand up, baby yeah.
Tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up Don't wanna hold you more, just go Just split you in half in my heart I just wanna love on you, trust in you, honor you Please do the same on your part Before you come my way, make sure you think twice Look into my eyes, but I can never see eyes I can point a gun, but you know I can never lie Come through, I can show you something you can run to When I'm finished, you'll be feeling brand new Will never be somebody you can run through And I can put that on my life one time No cap, big five, slow down, catch feels, get high If you make your bet, then you can lie
Majesty, about the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus, under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today do me bad, but your days at my goodie bad. If I do you bad, I beg you, make you know, do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make me know they waste time. Girl, I never lie.
Be honest.
Oh, ore ai, nisiba koko, oh, ore ai, ni nyuma kushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisiba koko nyama kwa nyama sijui kama kisa leta change to try to pakia nina asali lakini sina bi napenda punyeto ndio maana sina bi anapenda tena alipata aje mazigwembe omulira mwana wanje bangai penga juform nikupande nichome kipenga juform nikupange leta kero masikuje nikumange huku sitake unga ukande ta ulambe kusukuje nikupande niko mavodo my spirit ni za sande oh, ore ai nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh, ore ai pita orosho oh, ore ai nisiba koko oh, ore ai nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh, ore ai pita orosho oh, ore ai nisiba koko
mambiro we unaenda roo kakiloso unakuja na chrome na minyozi mepigwa tunandom kambioni kuchana tukanjong wanjiro nikurukie kinjo kombero nikukembe kwa chuom oreo more origanero waiterero tari ariganero oreo more origanero waiterero tari ariganero
oreo ai nima kushoto ai oreo ai nikimangoto oh, oreo ai pita orosho oh, oreo ai nisiba koko oh, oreo ai nima kushoto ai oreo ai nikimangoto oh, oreo ai pita orosho oh, oreo ai nisiba koko
nina kodoga kwa onegaba onegabora nina kodoga kwa onegaba onegabora odiwa murango na madama track sana ana turi yako soft sana sijacha kuredana nilichama sikio pamba kuvimba kichwa micho mali bigi wanakada nilipenda shati sana nikakosa dista shahada nilipenda kusa
now hear this
kipatana wanatakushikiwa soda
ore ai nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisiba koko oh ore ai nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisiba koko
lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more,
I. Me don't dare when I don't dare tell you. But then you taste and I play. I don't know where to you, they do me. We're just this guy by my brain.
Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl, you never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're
on it. Girl, you just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you step and get higher. Girl, I love how you hold it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right
by you.
Yeah.
Instagram and Twitter at DJ Pila.
Like fuego, we bout to spend the dinero. We party to the extremo. ni son light.
Nah.
Sin estilista luzco fly.
Yes.
La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta.
Nah.
Yo te espero y tengo claro que es mi culpa.
Mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
Rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
mi madre tiene dinero.
Oh, yeah.
Mi party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos,
oh,
al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
Upon styles, upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Wootop, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel. New and improved, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit.
Won't stop,
don't need to speak to no therapist.
Don't stop,
keeping it moving is the narrative.
I'll stop,
do it like whoop, there it is.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos.
One man alone, I push a humpy lion. Number one, I don't kill a young.
up the something I you. All jump toward and all them a bill for you. Insurgents them all a kill for you. Man all a take price a bill for you. Congress a pass all bill for you.
Y'all tell me your fantasies. Make me rub down your ass and round it is. If you're good by your neck, me left two ickies. Wrong bang for your friend, but for you to kiss. Make me enroll you in a me sex college. Graduate to professor, girl, give me knowledge. Down a niggle pon the beach, now a small cottage. Make me use my bulldozer and block your passage. I just you and the eye, me no need baggage. Man, I text you pon phone, I leave sex message. Them no one piece of you, them want the whole package. She just blow them away like a Jeff Bridges.
When I got it, just to find a lump in a yum. No man never broke up, that's something a yum. All jump toward and all him a bill for yum. Insurgents, them all a kill for yum. Man all a take price a bill for yum. Congress a pass all bill for yum.
Let's talk sex, every set type Kitty Simone. Say she really come over cause I'm home alone. Me a high tall jockey, me no use the stone. Mix up me baba roots and me tiger bone. She start play sweet song for me saxophone. See a man something that she wear black and a moon. And she can't remember when the last time she grown. When she meet me, she woke up in a danger zone. Now she all over me like she name Cologne. Want me dunking her like a Karl Malone. She said the black are the baby, you're the seat of the cone. Me are the king, you are the queen, so sit down for your throne.
One man alone a push a hump in a yum. No bugger man a jump in a yum. Kind of college is to find a lump in a yum. No man never broke up, that's something a yum. All jump toward and all him a bill for yum. Insurgents, them all a kill for yum. Man all a take price a bill for yum. Congress a pass all bill for yum.
You won't leave, hold on baby, let me talk to you. Oh, you feel even now you have up the crazy glue. Heart a beat, knees weak like she gone fit you. Me boo, my honey have me name tattoo. Who a go give me chicken soup when me catch the flu? Who a go give me sweet loving when me drink me brew? Girl, like you alone, me want me no need no crew. I know much more things me have to prove to you. She a leave, use the key, lock the door, no blue.
Now, hear this.
Now, hear this.
One man alone, I push a hump in a gun. No bugger man, no jump in a gun. When I got it, just to find a lump in a gun. No man never broke out, just something like gun. All jump toward and all him a real for you. Insurgents, them all a kill for you. Man all a dead by the bill for you. Congress a pass all bill for you. One man alone, I push a hump in a gun. No bugger man, no jump in a gun. When I got it, just to find a lump in a gun. No man never broke out, just something like gun. All jump toward and all him a real for you. Insurgents, them all a kill.
DJ Pila in the mix. Follow on Instagram and Twitter at DJ Pila.
Everybody
look in the mirror, say, bitch, I'm the best, 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 best. Wait till I blast, 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 blast. Bitch, I'm the best, 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 best. Wait till I blast, 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 blast. Let me take this blood clot worldwide, wide. Never had to pretend, 10-10. I'm a 5x2, that's a 10-10-10. Never ever beg friend, friend, friend. If they're not with me, me no worry about them. Whoa, blind man can see it. Whoa, so every day I repeat it. I say, first thing in the morning, when I wake up, thank God for life. Look in the mirror, say, I'm the best.
I know you like it rough, I get reckless. The way you lick it up, you gon' make me fall in love. Baby, you gon' make it hard for 450 on the necklace. I know you like it rough, I get reckless. 450 on the necklace. I know you like it rough, I get reckless. 450 on the necklace. I know you like 450 on the necklace. I know you like it rough, I get reckless. The way you lick it up, you gon' make me fall in love. Baby, you gon' make it hard for the next. Yeah, I'm the best, 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 best. That's your boyfriend, I ain't impressed, press. Baby, when your body pop the top off your chest. Work that body, throw your ass on the bed. Baby, what's the message in the bottle? And we lit tonight, don't worry about tomorrow. When she with me, she feel like she hit the lotto. And when I walk out the things, they gon' follow. Yeah, I'm the
best, 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 best. Way too blessed, 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 blessed.
Yeah.
DJ Pila in the mix. Follow on Instagram and Twitter at DJ Pila. P-I-L-L-A.